Engeri gye nsirika ne mbadingisa bambi abanjagala ne mujjula ennaku abalala abageya ne bangengula mbutoofa ennyimba zambula sikyazirina abo kamba we mule mbavumule eŋŋambo bino bye ndeese bijjuza eppipa nnamba bya mukazi malaaya talina nsonyi ate ng'obwamalaaya bwa bukolera modya bw'ogenda okukola baganzi ba bakyaza waka bw'osanga wamuyita munnyina gw'otomanyi bw'oba omwangu n'enkoko nayo ogibula bw'aba ne muganda wa waka kisukka abakyaza kyerembu ba muganda we bw'agatoola mukwano gwo gw'afuula muganzi we akuzaalira n'obwana obutali bubw'omukika amannya g'abajjajja b'omusibuka ng'obbulamu obwana obutali bubw'owamma oyo malaaya nsanga ng'ayise okuwaso yaleka yakira wamma lwalinda omulenzi gw'ayagala n'atajja olwo ne yeerwaza n'ekirasula zirika ng'omuwa ssente z'okumulaza emulago azitwalira munne bwe bafaananye emmeeme n'eccupa n'ebbaluwa okufunirwa eddagala ŋŋendera emulago mwattu nkimira eddagala n'alisanga wano nga nkomyewo gye nkyadde naye siri mulwadde nalimbye mu gwagwabaze ŋŋenda wa mulenzi wange yannumye emmeeme gwe wawadde ensimbi okumulaza emulago bamusanga bweyogerere kuba yeesula eddenzi oyo ye dokita we bwalwala yavumula addira wa munne gwe yatumye emulago n'ajjayo eddagala oli lye yamuleetedde enteeka zifunye baluwa batonyezza n'alimba gwe ng'abasiibye mu nnyiriri n'agwa eri bugazi obukoowu bumugwemu naye ku kyeggulo ssebo owonekerera omuwumbo ogumala bataana buli ab'omu gwe emmere ya leero ewoomye n'ekamala hoho amazima ategeekweka galina enkata okubanga bw'ogatuulira galwedda gakufumita emabega ovaawo lwampaka nago ne geeyoleka omukazi yaganza eddenze bweru n'alimba bba bulijjo ky'olubuto lungi bubi leka mbabuulire lwali lumu yalimba bba nga bwagenda gy'azaalwa mu kifo ky'okugenda gy'azaalwa yagenda wa muganzi we gw'ayagala amusula ku mmeeme n'atuula eyo ng'omusiru w'abeera ennaku zaali ziyise kkumi na nnya nnyina yalwala kiro obwali bukya n'akutuka bajja okubikira omuko era n'ekawala ak'omuko nti yajja wammwe ssabbiiti bbiri eziyise bambi yakyalira mwavu lediyo yali talina yandiwulidde ebirango by'okubika n'avaayo ba ye yaziika n'akomawo n'anoonya n'abeewaabwe ne banoonya ne balemwa baali banaatera kulangako ku lediyo ng'olw'omukyala lwalabikako ewabba bantumye okukulaba naye enjala ebyeri ne maama akutumidde nti weebala emirimu akusabye encyanzireyo mumuyambe ku mwanyi laba egwagwa omusajja yagumako bwe yalaba yabika n'abaka omuggo n'akuba ebyo n'akamala obufumbo bwava kaakatiri yenjeera bwe yakola mu bba yagattika abasajja era ne bamukuba emiggo fesi ne bagyonoona egiraasi baayasa 40 yateeka okuziriwa buli emu ng'egula nnusu nnamba ekiteeteeyi kyeyeeyazika abaakiriza nannyini kyo yamulagira nakyagula ekijja omusaala agabana 8 kyokka ng'ate omuziigo gwasulamu gwa siringi 7 omulimu gwalema ate n'afuna omulala alina obufumbo bw'obukwate n'onyweza kubanga bwe bufe ekitiibwa kikuggwamu oyo eyali nnyinimu eyeebegerako yekka kaakati mu wooteeri gye yafuna akalimu abantu bamala kulya obufikka bw'alyako